buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ni Eric bagira ubusa ubasuhuriza ikigari mu Rwanda. Ikiganiro cyacu ngo twabibasezeranije mu bindi byatambutse turacyareba uko ikibazo cy'ibura ry'imirimo gihagaze mu rugiruko rw'u Rwanda cyane rwize. Ubutegetsi bwite bwa leta na n'ubu ntibirashoboka ngo tubane muri iki kiganiro, ariko ngerageje kwibutsa imibare iheruka igaragaza ko 13% barangije amashuri ya kaminuza n'amashuri yisumbuye badafite akazi, naho 9% bo barangije amashuri yisumbuye. Leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo kubonera akazi 2%, 8% bakagana bikorera, abandi 90% bo bari mu mirimo itazwi mu buryo bw'amategeko izwi nka secteur informel mu rurimi rw'igifaransa. Muri iki kiganiro dusangira ijambo turatangirana n'umutumirwa mushya. Mwatangira mwibwira abakurikiye radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho muri bo.
Murakoze kuntumira. Nitwa Dr. Charles Ruhara, ndi umwari muri Kaminuza y'u Rwanda, nigisha ibijyanye n'ubukungu.
Ikaze rero mu kiganiro dusangira ijambo, nka mwarimu wigisha ibijyanye n'ubukungu, iyo bavuze ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rwize, mugisobanura mute?
Ikibazo cy'ubushomeri mu by'ukuri ni ikibazo kiba gikomeye, ariko tugisobanura ku buryo hari icyo twita isoko ry'akazi, aho haba hari abashaka akazi n'abatanga akazi, labor supply and labor demand. Icyo gihe habaho ubushomeri iyo abashaka akazi ari benshi kuruta akazi gatangwa. Biterwa n'impamvu nyinshi, wenda hari ubumenyi budahagije cyangwa se hari abantu badafite experience, noneho n'ubushobozi bw'igihugu mu creating akazi, hakaba akazi gake gakorwa kuruta abagakenewe. Ubushomeri ubundi buhoraho bubaho. Hari abantu buzuza imyaka y'akazi bakigeza ku isoko ry'akazi, ni ukuvuga labor market dynamics ntabwo ihoraho, ariko hariho n'ubushomeri buterwa ko wenda umusaruro w'igihugu waba wagabanutse cyangwa se hahindutse imikorere mu kazi, aho wenda abantu ba technology yahindutse ku buryo abantu bakenera abakozi bake, wenda bakabasimbuza ibindi nk'amamashine cyangwa iki. Icyo gihe naryo bikaba byaba indi source y'ubushomeri.
Mu Rwanda mubona biterwa ni iki by'umwihariko mu Rwanda?
Mu Rwanda urabona ubu muri iki gihe kubera ko hariho amashuri menshi yigisha abana, kandi u Rwanda rugizwe ahanini n'urubyiruko, abinjira ku isoko ry'akazi bagenda baba benshi, noneho bakaba bavuye mu mashuri atandukanye, ubushobozi bwo gukora ka kazi positions vacant zikaba ari nkeya, noneho hakabaho icyo gihe rero mu rubyiruko bari bwinshi kubera ko urubyiruko nta experience baba bafite ihagije, nta skills baba bafite zihagije, wenda abantu ntibabizera cyane, nta network igaragara ihari. Icyo gihe akaba ariyo mpamvu mu rubyiruko aribo baba habamo abashomeri kuruta abakuze, baba bakuze bafite experience mu kazi, bafite za network zisanzweho, bamwe banikoresha, bafite access to credit, bashobora kuguza amafaranga bakikorera companies zabo, ariko urubyiruko badafite experience no kubaguza ntawubizera cyane kubera kutabona experience, abantu babizeye ko bazi bihagije. Icyo gihe rero abantu bakuru nibo baba bafite akazi kuruta urubyiruko.
By'umwihariko nk'amwe mwigisha muri kaminuza, amasomo muha abanyeshuri arabemerera kujya guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri buri mu rubyiruko hanze ahangaha?
Mu by'ukuri iyo twigisha muri kaminuza, programs zacu zikozwe ku buryo iyo wigisha ubundi ni buri cya kabiri cy'amasomo kiba kigizwe na assignments na practice, no theories zigatwara, iyo zitwaye menshi ni cya kabiri cy'amasaha. Ubwo rero byakabaye bihagije kugira ngo bifashe abana bacu babone akazi, ariko nanone nk'uko navuze isoko ry'umurimo rigirwa n'impande ebyiri, abasaba akazi n'abatanga akazi. Iyo akazi gatangwa kari tayari kari hasi kuruta abagashaka, byanga bikunda habaho ubushomeri.
Nagiye nganira n'impande zitandukanye, leta iragira inama abantu barangije kaminuza niba yarize ibintu abona bitamufasha ku isoko ry'umurimo asubira inyuma, yige ya masomo y'igihe gitoya amwemerera kuba yahanga imirimo nk'abarimo muri kaminuza umuntu maze imyaka 4 wenda yiga ubukungu ariko agasanga ku isoko ry'umurimo ntibihagije ntabwo bibaca intege
ntabwo byakaduciye intege kuko natwa barimo n'imyaka tuba tumaze tuba tukiga nta urangiza kwiga umuntu arakomeza kwiga umwarimu yarangije kaminuza wa assistant lecturer kamara indi myaka yiga akaba lecturer kazajya kwiga akabona senior lecturer akabonye PhD akakomeza kwiga yandika akaba professor ubwo rero nta wavuga ngo amazi imyaka 4 yiga muri kaminuza ngo byose arabize yakabaye yabyemera akongera kihugura ibyo atazi akabisubiramo njye nigeze mbona aho mvuga nti amashuri y'imyuga afite akamaro ari mugenzi wanjye wo nabonaga wubakisha inzu ashaka gukora akazi gasanzwe koresha inzugi cyangwa iki akasaba ziriya nzugi z'ibyuma cyangwa yasaba devi uwo muntu amukorera devi wagira ngo ntabwo azi kwandika bigora cyane kwisoma ariko yamuhaye akazi kubera ko bamubwiye ko azi gukora inzugi zimeze neza no kuvuga ko icyangombwa cyane hari ubumenyi wagombye kubuzi ntabwo mvuga ko iby'amashuri kwiga amashuri ukabona bachelor's degree ni byiza cyane ariko hari bisabye ko wongera ukagira ubundi bumenyi ntabwo byagombye kuba ikibazo ngo nuko maze imyaka 4 wiga n'abarimu bafite doctorate bajya kwiga akamara ukwezi akamara amezi abiri akamara umwaka akamara imyaka 2
ntihashobora kuvuka uruhande ruvuga ko gukora iyo myaka 4 yabanje cyangwa 5 iri 6 irenga byabaye nko gutumwanya kubagiye muri iyo myuga
ntabwo byabaru gutumwanya kubera ko abaye yarize iri ya myaka 4 byamworohera kumenya imyuga kuyishobora no kuyirangiza mu gihe gito ubundi bumenye byitwa ko ari cumulative byumenye ibyo usanzwe uzi hiyongeraho ibindi bikiyongera bikiyongera nta kuvuga ngo ibyo waruzi bivuyemo bihanagure noneho ubone kwigira inda
ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare kigaragaza ko 13% nta kazi bafite barangije kaminuza naho 9% barangije amashuri yisumbuye iyo mibare ntabwo ibateye ubwoba nk'abarimu mwigira muri kaminuza
ntekereza ko itagomba gutera ubwoba ariko ahubwo yerekana ko ari ikibazo koko ni ikibazo koko ku buryo abantu bagombye kukiganiraho leta ikabibiza urabona kiriya ni ikigo cy'ubushakashatsi igenda kigakora imibare kikigaragaza ati dore uko ibintu bihagaze ubwo rero ntabwo byagaterwa ubwoba ahubwo byatuma abantu bakora cyane buri muntu wese hari uruhare rw'ibigo by'imari hari uruhare rwa leta hari uruhare rw'abakozi ubwabo abari abana hari uruhare rwa za kaminuza wenda nabo basaba kuvugururaho kirikira ntabwo biba bigomba gutera ubwoba ahubwo bigomba kuba bituma buri rwego rwose ruba responsible kugira ngo ikibazo gikemuke
mwarimu iyo wigishije umwana ukamugaragariza ukuri kose kuri hanze hagaca imyaka umwe ibiri itatu atarabona akazi ugushobora kuba wahura nawe afite inkweto yamucikiyeho niba ariko nabivuga kuko izo ngeri zose zirahari wumva umeze ute kuri mowe
urumva birababazaho umwarimu ni umubyeyi iyo urera umwana ntakure cyangwa ukagisha umwana hanyuma ejo ugasanga ntabwo yabonye akazi ariko mu by'ukuri iyo twigisha twigisha kugira ngo bamenye ariko nanone ubwo bumenyi bwagombye kugira icyo bubafashaho bukaborohereza kubona akazi mu by'ukuri ubumenyi bwonyine wigisha wa mugani n'imyaka 4 kugira ngo wigishe umuntu uriya ntabwo ari myinshi busaba hariho nibindi labor market isoko ry'umurimo rifite ibindi bintu risaba ukuye kwigisha no kumenya hari ubumenyi ngiro hari uko amabanki afata abantu n'ibigo by'imari hari wenda ibyo twigisha byonyine ntabwo bihagije nabo bikurikiza uko isoko ry'umurimo rimeze mu gihugu ubwo rero iyo harimo ibibazo aho ngaho birumvikana ko haba bigomba kwireflecta muri resulta zacu
nk'abantu se musobanukiwe iby'ubukungu Dr. Charles Ruhara iyo mubonye ikoranabuhanga riri hanze ahangaha ndabaho urugero hari abantu barangije amashuri yisumbuye bajya kuba bakomvayeri b'amabisi ariko ubuhaje ikoranabuhanga no kugenda utapama ikarita ukinjira muri bisi abo ngabo harabona aho zinganira nabo ubu ni abashomeri mu muhanda ikoranabuhanga ryo ntabwo rishobora kugira uruhare mu kongera abashomeri
ibyo ni ukuri hari ibyo ntari nasobanuye mu kanya hari types eshatu z'ubushomeri hari kitwa cyclical unemployment kitwa structural unemployment structural nicyo nshaka kugarukaho no kuvuga ko ubushomeri buterwa na structure ya economy iyo hagize ikintu gihinduka muri technology ari ryo koranabuhanga uvuze automatically hari abantu bamwe babura akazi kuko wenda haraho hakorwaga n'abakozi batatu ugasanga hasigaye umwe cyangwa nta usigaye ikarita niyikora muri uwo mwanya ariko nanone nta wavuga ko technology cyangwa se koranabuhanga ari ikibazo kuko ari utundi tuzi tuva mu ikoranabuhanga uko iminsi igenda ijya imbere cyangwa technology w'imibereho y'abantu hari igihinduka hari chômage ishobora kuvamo ariko by'abantu bakeneye ni hahandi bakeneye ubumenyi bakeneye gukora bakeneye guhanga niba aha bidakunda umuntu yagombye gushakisha kandi kazi agahanga umurimo akagerageza nari navuze ko harimo constraint harimo inzitizi urumva n'urugamba ni isoko uyirwanya intambara wahagaze wakomeye hariho uburyo bwo kuva muri ibyo bibazo
ubutegetsi bugaragaza ko bufite gahunda yo guhanga buri mwaka imirimo mishya idashingiye ku buhinzi 2200 nk'abantu musobanukiye iby'ubukungu abantu baravuga bati none se nibyo gahunda iriho uretse kubushize bavuga ko bahanze imirimo 1046 kuki ubushomeri burushaho kwiyongera aho kugabanuka
urumva leta ishaka gukrea utuzi mbese 2200 ariko wenda kubera inzitizi runaka tukagera ku 140 icyo ni kimwe ariko nanone hariho positions zimwe ziba created ntizigere zikora ariko nanone babana benshi binjira ku isoko ry'umurimo barangiza amashuri cyangwa bagize gute ku mwaka no kuvuga ko babaruta abo ngabo bagize niyo mpamvu habaho ubushomaje
mubaye nk'abajyanama ba leta mwayigira nama ki mu buryo burambye kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemuka
byinshi rabikora inama nayigira ni ugukomeza aya mashuri ya vocational training ku buryo wenda umuntu wese arangiza ayo mashuri afite ubumenyi koko buhagije nuwiga muri kaminuza akavamo yakwihangira umurimo hari ugushigikira cyane ibintu byo kwikubumbira mu makoperative kugira ngo byongere accès kuri credit kuko nk'urubyiruko nicyo kibazo twavugaga kubera imyaka bafite hari gihe banke itamwizera bihagije ariko baje ari batatu baje ari 10 no kuvuga ngo leta yakongeramo imbaraga kugira ngo ibyo bikorwe neza
Dr. Charles Ruhara umwarimu muri kaminuza wigisha iby'ubukungu turabashimiye ku mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
urakoze cyane nani ndagushimiye
kuri Radio Ijwi rya Amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo turacyareba ikibazo kibura ry'akazi mu Rwanda ariko by'umwihariko urubyiruko kubera ko hari ubutegetsi burafata ko ni ngufu z'igihugu mu kiganiro cyacu dusangira ijambo rero ku ruhande rwanjye mfite undi mutumirwa mushya mu kiganiro dusangira ijambo mwatangira mwibwira abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika
nyamara koze nitwa Boniface twagira imana abandi vice president wa mbere w'ishyaka FDU inkingi
namwe tubahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo ku Ijwi rya Amerika nk'iyo bavuze ikibazo kibura ry'akazi ku rubyiruko rw'u Rwanda mu ishyaka FDU inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mucyumva mute mugisobanura mute
bo ikibazo cy'urubyiruko mu ishyaka FDU inkingi twumva ko ni ikibazo gikomeye cyane cyane bishingiye kuko muri kino gihe bigaragara nkaho urubyiruko rufite ibibazo bikomeye cyane bigugarije by'ubushomeri ku buryo ndetse twe tubona biduteye impungenge kuko ubwo bushomeri butangiye kubyara ingaruka zikomeye aho rumwe mu rubyiruko bigaragara ko rutangiye no kwishora cyane mu bintu by'ibiyobyabwenge ku buryo kuri twe tubona ikibazo gikomeye kuko kuzakurikirana isosiyete yacu y'urubyiruko mu gihe kizaza tubona ari ibintu bigoye kuko rusa naho bigaragara ko rwamaze no kwiheba ku buryo rusigaye rwishora mu ibyo bikorwa byose bigayitse ndimwe nawe ndetse wakumva nk'ukurikiye nko ku maradi yatandukanye abajije impamvu babigiyemo bakavuga ko ariho bumva baba bashaje bagiye gushakiramo rukubera ibibazo babona ngo biba byarabarenze twumva rero mu byukuri yari ikibazo gikomeye nubwo leta y'u Rwanda yanze kutwandika ngo tubashe gukora ku mugaragaro tunayifashe no gukosora ibyo bintu nta na rimwe tudahuyemo kunenga ku ntangambo mu by'ukuri zigaragara zo kugira ngo bashurwe urubyiruko baruvane mwako kagaru urimo kwirohamo ko kwiheba kubera kubura ibyo gukora kugeza naho bishora mu byobyabwenge no mu gisozindi zigayitse
uravuze uti nubwo leta y'u Rwanda yanze kutwandika ngo tuyifashe gukemura ibyo bibazo ahubwo nokuvuga ngo mubaye muri mu butegetsi n'ingamba kimubona mwakwitaho kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemuka
bo mu byukuri urebye iki kibazo cy'urubyiruko cyane cyane ku kibazo cyo kubura akazi ahanini usanga bishingiye kuri politiki y'igihugu mu bijyanye n'umurimo mu bijyanye n'ubukungu ubona bashyira imbere gusa kujyana n'abantu bafite ubushobozi ku buryo bigaragara ko umuntu ufite ubushobozi bukeya adashobora kubona uko ashobora kwirwanaho no mu byo bita kwihangira akazi ngabo n'ikintu yakora kubera kubona politiki hari niyo kugendana n'abantu bafite ubushobozi bunini nimba arushaka gukora ibintu by'ubucuruzi bakeneye umuntu utangiza imari nini cyane ngo uhita asorera leta amafaranga runaka ukoresha amamashini ya mubazi imwe bitangwa bya IBM ku buryo umuturage mutoya nkawe twitaba urubyiko wenda ushobora kuba ashobora guhabwa n'inshuti 50,000 to 100,000 agatangira akantu gatoya bigaragara ko nta mwanya afite muri kino gihugu ariho nyine usanga iyo miryango yo kugira ngo urubyiruko abantu ubushobozi bukeya bashobora gutangira gukora ibihwanye n'ubushobozi bwabo bagende batera imbere buhoro buhoro uwo muryango usa naho ufunze neza rwose ku buryo bugaragara aho rero tubona ariho ikibazo cy'ubushomeri bugenda buvukira ibyo sinaho binagera gusa kubera ko niyo ugiye muri za gahunda za leta bitaga bidongo bita ibyo kwimera mu makoperative na usanga intego mu by'ukuri za makoperative mu buryo bwanditse usanga berekana ko amakoperative ashyirwaho kugira ngo afashe abanyamuryango mu kongera imbaraga no gukora no kugira ngo bashe kwitera imbere ariko iyo ugiye mu mikorere usanga mu by'ukuri bwa makoperative ashyirwaho ahubwo ari uburyo ubundi buryo bukomeye bunaduteye impungenge bwo gutwara na duke twaba abantu bita abanyamuryango bakabikora gute
koperative tumenyereye ko ari uburyo bwo kugira ngo abantu bishyire hamwe biteze imbere gute mwe mubibona mu buryo navuga butari bwo
tubibona mu buryo butari bwo kubera ko mu buryo bwanditse uko imikorere nyine ubona ari ibintu byagafashije abantu kubera ko abantu bishyira hamwe umwe akazana duke afite n'undi twafite bakatwegeranya ku buryo icyo kintu cyegeranye nimba ari wenda tuvuge kugira ngo umunyamuryango ugomba kuzana 10,000 mukaba muri abantu wenda 20 mushobora kuhita mubona 200,000 mugatangira akantu wenda runaka babaye nk'aho babaye umuntu umwe wongeranyije imbaraga ku buryo inyungu zishobora kuba nini kuruta uko umuntu yatangiza wenda 10,000 ku giti cyiwe ariko iyo ugiye muri pratique donc mu mikorere ubona ahubwo amakoperative yo kugira ngo natwatuntu dukeya uwo muntu w'umunyamuryango yari afite batumwambure mu iyo koperative ari usanga akenshi uzabyuma nko mu mara dio kubitangazamakuru bavuga bati amakoperative asa naho abero kutunyunyoza byo twakabaye tugabana nk'inyungu zavuye muri koperative zitwarwa n'abayobozi ku buryo kintu kimeze nk'ari icyorezo bakanamburirwamo amafaranga yo mu bintu bidateganyijwe muri gahunda za koperative ugasanga amafaranga bakabaye bacyuri wa bagafasha imiryango ngo yavuye mu misanzu ngo yitandukanye baba batagijwe n'inama akamenyeshwa aya mafaranga aho bayakuyeho ibyo bikaba ari tubona twebwe ari nki haka gakomeza kugenda kototera abantu n'intege nkeya kuko
ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo hari naho byagiye bitangira ugenda ugasanga niba umuntu arangije amashuri yisumbuye aracuruza uburyo bw'itumanaho zira za mitu muri telefone ibyo ngibyo mwe ntabwo mubibona kimwe mu bisubizo gishobora kuzakemura ibibazo cyangwa se nibindi ntavuze aho ngaho
bo ntago tuvuze mu by'ukuri ko nta gahunda nimwe ihari ifasha bakeya cyane ariko mu by'ukuri njyana bidakari gitonyanga ibyo bya technology urubyiruko ruranabikunda cyane ahinshi usanga kubera ko njyanye n'imyaka yabyo ibintu ubona babyumva cyane banabishoboye ariko ntabwo ariho honyine ashobora kugutunga urubyiruko rw'u Rwanda n'akantu gato ya mu by'ukuri nabo gafashije bakeya ariko nako iyo uganire nabo usanga ahinshi usanga baremererwa n'imisoro ibihanitse kwe twanumvaga ko leta ikwiye gutera intambwe ntibiwe mu rwego rwo kumva ko wenda hari urwanya imisoro kubera ko buri muturage wese mu munyarwanda za kamaro k'imisoro ariko tukumva kuko ashobora no kureba ukuntu umuntu ashobora gusora bihwanye n'ubushobozi afite kuko nibuka ko na kera mbere y'ubutegetsi bwa FPR habagaho imisoro itwa ngo ya commerce ambira donc imisoro mito yabashyiragaho abantu bafite utuntu dukeya bagenda bacuruza batembereza ahantu bakabashyiraho imisoro ihwanye n'igishoro cy'uwo muntu kandi agasora ibintu bikagenda neza kuruta uko ushobora kumufungira umuryango ukagirwa umwirukankana kandi mu by'ukuri nta gisubizo kindi ufitiye ubuzima bwe no kugira ngo ashakire ikintu yakora. Aho ibyo bintu ushobora gukunda ni pourcentage nkeya cyane. Ari niyo mpamvu nyine ubushomeri bugomeza kwiyongera kuko igice kinini naho urubyiruko rwinshi rutagira ahantu rushobora kugobotora akantu, rushobora kubyaza ikintu cyarubesha.
Urubyiruko turi kuganiraho ku ibura ry'akazi, 9% barangiza amashuri yisumbuye nta kazi bafite mu mibare iheruka, 13% n'abarangiza amashuri ya kaminuza n'amashuri makuru. Mubisobanura mute mu buryo bwo kumva ikibazo?
Biragoye wenda ko rimwe na rimwe umuntu ashobora kunenga imibare runaka kubera ko bisaba ko umuntu aba yarakoze ubushakashatsi. Bigaragarira amaso nuko iyo mibare ishobora kuba ari mikeya ugereranyije n'ibyo umuntu abona hanze, kuko nabyo ndumva bihindaguritse nko mu myaka itarenze nk'ibiri. Mbere batubwira ko ari 0.3% % by'ubushomeri mu gihugu, nyuma bizabaza kutubwira ko ari 0.9%, baratubwira ko ari 13% nabyo ukibaza. Ibyo byose ni amakuru mu by'ukuri atanzwe mu gihe kitarenze imyaka ibiri, kubera ukuntu abantu bagomeza kuvuga batari ikibazo cy'ubushomeri ko tureba gikomeye. Iyo ureba uko ubuzima bumeze hanze, umuntu atekereza ko bishobora kureba birenga iyo mibare ya 13%. Ni ikibazo rero kuba mu by'ukuri urubyiruko dufite umubare mwinshi w'urubyiruko rurangije ibyo za segonderi na za kaminuza mu by'ukuri bari aho ngaho basa n'abantu badafite mu by'ukuri ikintu bakora. Ibyo byo kuvuga ngo batangiza na business, turacyafite ikibazo ko na bya bigega leta yavugaga bya sinibuka izina ryabyo neza, bitanga ingwate
BDF.
BDF bitanga ingwate bicyagarara ko mu by'ukuri nta musaruro birabasha guha urwo rubyiruko, kubera ko n'ubu urubyiruko ukunda kuvuga ko rufite ubushake bwo gukora biranagaragara, ariko ikibazo cy'ingwate kikaba imbogamizi ikomeye. Iyo rikumva uko abayobozi batandukanye bari amabanki yatanga inguzanyo, usanga bavuga ati twe turi amabanki, icyo tureba ni inyungu. N'umuntu ugiye kumuha inguzanyo ngo mutwereke ingwate, udafite ingwate nta kintu ushobora kumumarira.
Ariko iyo ngwate barayigabanije babashyiriyeho 25% aho kuba 100%.
Mu by'ukuri ibyo birahari nabyo nyine, kibazo nuko tubyumva gucyo mu kubivuga, ariko mu bikorwa wabaza urubyiruko ukavuga ko ibyo bintu by'ukuri bihari, bakahubwira n'abakora imishinga bakagenda bakajya kudepoza bagasaba inguzanyo, inyuma amadosiye bakazahira iyo ngiyo bikarangira. Ndetse ahubwo na aya 20% bavuga ahubwo bari n'amabanki ari kuza gusa nashaka gutwara tumwe bari baratanze twa ku giti cyabo. Izo garanti ibanki yagomba kubishyura cyangwa BDF yagomba kubishyurira zigasa naho zibiri wirengero, ibikorwa bari barateganyije nabyo ubwo bikaba birapfuye. Munagendeye no kubyo leta ivuga ko yihaye byo kugabanya ubushomeri ihanga imirimo muri bya bintu bavuga ko ngo barabemeje guhanga imirimo 200,000 ku buri mwaka, nabumvise ko bivugiye ko iyo gahunda yabananiye batabasha guhanga iyo mirimo.
Bahanze 146,000 nayo ni yindi ntera.
Iba barahanze 146,000 bize muri pourcentage, kuko nibaza ko imibare yari yaragiyeho bagendeye ku bwiyongere cyangwa cyo kugero cy'ubushomeri buhari. Ubwo n'umuntu wari 146,000 nubwo ntabasha guhita nkora imibare ko byagombye kuba nibuze baragabanyije ubushomeri hari nka 70% cyangwa 65% cyangwa 40% ushyize mu mibare y'iyo mirimo bahanze. Ariko urumva ko iyo ugereranyije nubwo n'icyo kibazo cy'ubushomeri uko buzamuka, bishobora kuba ntaho bihuriye n'iyo mibare baba batanga.
Turacyari mu kiganiro dusangira ijambo, turareba ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rugiruko. Mutumirwa ni Bwana Boniface Twagirimana mu ishyaka FDI inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukora mu Rwanda. Gahunda ya leta y'u Rwanda yo kuvuga ngo barebe umunyeshuri uvuye kwiga ibintu bidahuye cyangwa se bitagize icyo bimufasha mu mibereho ye, kuba yasubira inyuma akiga imyuga ya yindi, akaba yagiye gufata umwiko, akaba yafata ibariza akabaza, kuba bigamije kuba byagabanya ubushomeri mu rugiruko. Iyo ntabwo ari intambwe nziza.
Bona intambwe nziza ariko nayo mu by'ukuri ifite inenge, kuko ntabwo byumvikana ukuntu urubyiruko kugira ngo ufashe umuntu mutoya kugira ngo nimba nibyo akeneye gukora abikore neza nabimenye, nuko ibyo bintu yagombye kubyiga mu myaka ye mitoya. Nabwo uzakwiye tubona gufata umuntu wize segonderi ukamujyana kwiga ibintu runaka, yarangiza segonderi ukamujyana muri kaminuza akiga ibindi bintu runaka, wenda akiga n'urugero akiga kwigisha, yarangiza kaminuza bya bindi byose ubwo usa naho bihanaguye. Bo ntago umuntu yavuga ko biba bibaye mfabusa kubera ko hari umenya barakuyemo afite mu mutwe ashobora gukoresha n'ahandi, ariko mu by'ukuri umuntu avuga ko ubusa naho bora waratumye atamenya neza atagendana neza n'atara nibyo bitatara sinamwe kuno bwa mu Kinyarwanda, ariko ni impano umuntu yifitemo yagombye kuba yaramufashije kugira ngo ayidevelope ayikure abashe no gukora ibintu neza. None warangije kwibyo bintu umujyanye kumwigisha igifundi. Bibaye byiza iko igifundi aba yarakize mbere yakabaye mu byukuri ari umuntu unakomeye cyane wa burengineer wenda ni wari mu kubaka cyangwa akaba ari engineer mu gukora intindo mu gukora imihanda kutukwaye mujyanamo ari nka formation wenda ya meza atandatu ngarebe uko nibuze ashobora kujya guterikira kahantu guhereza icyondo cyangwa guhereza umucanga. Ni byiza ariko namabura kindi kuko mu byukuri bigaragara ko ndabifata mu buryo bw'uko ibyo bintu mujyanyemo byo gusa naho umwaranje agira akantu yabona akora yaba iyo domaine ari yakuranye nayo akayiga muri secondaire akayiga muri kaminuza yakabaye yafasha igihugu cyane kurutuko ari ikintu wampa mu mezi abiri imira rutaguhuma ishobora gukemura akabazo wenda ashobora kugira ashobora kunyaka ko yakuyeranja mu buzima busanzwe ariko ntabwo ari politiki nk'igihugu cyashyira mu bikorwa ngo cyumve ko ariyo gahunda kizagikora bisobanuye ko uburezi kiba cyarabateguriye bupfuye bisobanura ko mu by'ukuri abo bana babarahemukiwe niko mu shyaka ya FDI nyingi tubibone
muri shyaka FDI nkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemere gukorera mu Rwanda bibaye ngombwa ko umunsi runaka babandika mukemera gukorera mu Rwanda ngo yababaye amashyaka 12 akorera mu Rwanda ibitekerezo mwajyana hariya kuri icyo kibazo ni bihe
nigeze kubitangiriraho no kugira ngo namishimangire twe tubone ikibazo kibera ahantu akurikira mu Rwanda inzira z'umuntu mutoya uyu mukene mutoya ufite ubushobozi bukeya urwo rubyiruko urafite amikoro make yakubera ko ababyeyi babo baba baratakaje byinshi kugira ngo bige bisa naho nabo ubushobozi bwinshi baba bwaratakaje mu kubigisha basigaranye ubushobozi bukeya kwe twakabaye tuvuga ngo ngaho tubaye nka leta twagafungura iyo nzira y'abantu bafite ubushobozi bukeya muri kino gihugu no bakabasha kubona ikintu bashobora gukora muri kino gihugu cyabateza imbere iyo misoro y'igihugu itabangamiwe bakamuca umusoro uhwanye n'ubushobozi bwe ariko nawe akagira ubuzima ku gihugu akabasha kubaho nk'abandi banyarwanda. Ikindi cya kabiri twahindura mu gihe twaba twafasha intebe y'ubuyobozi nuko nkuko nabwiye hari ibindi bipfira mu bintu by'amakoperative amakoperative yakaba yafasha abanyarwanda ariko amakoperative asigaye nk'abaye inzira y'ibusamo yo gusahurana dukeya rubanda rwa rufite nk'ubu abaturage umuntu ari burasirazuba bayi banko bafite umukamo w'amata ategetswe kugurisha ibintu bya muri cooperative bakamu amafaranga makeya ugiye ku isoko iri tuyora amata ndibuka ingu ntiyaca munsi y'amafaranga igihumbi ngo gereranye igihumbi ugereranye n'amafaranga 160 w'umuhinzi batabaze uburyo yavunitse batabaze bisa naho mu byukuri twatuna dukera afite baradutwaye bagiye kwiyungukira ariko we nta kintu atoyemo nibaza ruho ngaho naho hagombye kubamo impinduka ya cooperative zikaboko zibereho kugira ngo abanyamuryango bazo babigiremo inyungu wo kukungahaza abayobozi bo mu cooperative cyangwa abandi bantu bafite imbaraga mu gihugu. Ikindi nakubwiye nuko hakabaye hahindurwa politiki y'uburezi nimba igihugu kibona ko ibyo cyari cyateganyije ko abantu bacyo bakwiga nta kintu bashobora kubibamarira mu minsi iri imbere akwiye guhindura bagatangira gahunda y'uburezi nshyashya izafasha rwa rubyiruko guhita yinjira ku isoko ry'umurimo wo kubigisha ibifite icyo byabamarira ku isoko ry'umurimo. Numva naho ngaho ikibazo kinashingiye cyane n'uwakosora naho yagombye guhera
ikibazo nagiye mbaza n'abandi bantu twagiye tugirana ibiganiro ku kibazo gihagaze cy'ubushomeri mu rubyiruko hatagize igikorwa bifite ngaruka ki ku buzima bw'igihugu.
Ndumva ntabwo ndi kure ndi bujye kure y'abandi bose bagiye bagira icyo batangaza kuri iki kibazo. Benshi bavugaga ko babwira leta ko idashakiye umuti ikibazo cy'urubyiruko rwo ruzaba abanzi b'igihugu ku buryo bushobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibimenyetso n'ungu biragaragara kino gihe hariho ubujura bwinshi buciye icyuho abantu bamena amazu abantu babyuka mu byo kubera gushaka umuntu ari bwambure wijyana ibintu ku isoko akamufata bakanamwica. Niyo naganiriye n'urubyiruko rimwe na rimwe akabwira ati none se murabona mwe bizagenda bite ajya kugusura akabwira ati twebwe ubwo leta yari iduhiga ivuga tutemere kugira ngo dukorera muri kino gihugu kuko tutamikoro makeya izadufunga none ntitugaburira ibigori. Mu by'ukuri iyo mvugo nayo yumvise uhita wumva ari imvugo ijyanye no kwiheba kandi mu by'ukuri tuzi ko mu by'ukuri gereza ni ikintu abantu bose bakakwiye kuba batinya kubera ko ntabwo ari ahantu ho kujya. Ariko nimba bigeze aho urubyiruko bavuga ati vomiye byakabiza umuntu agiye muri gereza bakamufunga kuko hano hanze nta kintu dufite cyo kwakora byibuze bakatugabura ibyo bigori urumva ko ni imvugo mu by'ukuri igaragaza kwiheba gukomeye cyane. Ingaruka ya mbere tubona mu mutekano mukeya, ingaruka ya kabiri tubona hashobora kuzabamo ikibazo cy'intambara ishobora kuzaba hagati y'abakire n'abakene kuko mu by'ukuri abo bantu bafite ubushobozi basa n'aho bafite umwanya uhagije n'ubushobozi bwo gukora muri kino gihugu afite ubushobozi bukeya. Ubwo urumva ni ibice bibiri bitandukanye biri kuvuka mu Rwanda kuko abakene bazavuga bati dukeneye kubera ko twakeneshejwe n'abariye bo bashaka gukorera mu gihugu bonyine twebwe akugerageje bakubwira ko uri guteza umwanda mu gihugu uri guteza akajagari ni nkaho ari intamba n'ubu bisa nkaho byatangiye tubonera ni impungenge zikomeye.
Bwana Boniface Twagirimana Vice Perezida wa mbere w'ishyaka FDI inkingi ritemewe gukora mu Rwanda. Turabashimiye ku mwanya muhaye ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze namwe kandi dusaba urubyiruko ko nubwo bikomeye ariko ntirukwiye gucika intege.
Ikiganiro cyacu dusangira ijambo cy'uyu munsi tugisoreje aha, dushimiye cyane aba batumirwa bacu bombi. Namwe kandi mwari mudukurikiye turabashimiye, tubizeza ko tuzakomeza gushaka abategetsi mu nzego bwite za leta tukumva ingamba zihamye kuri iki kibazo, cyane ko kiri mu bigomba kuzitabwaho mu mugambi Rwanda rwihaye w'icyerekezo 2020 ubura igihe gito. Ushaka kugira uruhare muri iki kiganiro wanyura kuri mere ni radio yacu at v1news.com. nari RKBGUSA naho utaha.